ngā rangatira o Aotearoa me te Waipounamu, nau mai ki Takutua. Ko Kawerau Sahau me ngā pūrongo o te haora na te pūtea tautoko a te māngai pāho. Kei ngā wāhi katoa te kaikiri e rongo ai e kite ai a tātou tamariki. Koea ngā kitenga i te ripua tohu, ki te kore te kaikiri ki o Aotearoa, ka tahi te wāhi paira wātū. Ko te whakatairanga i ngā kōrero tukuiho me ngā kōrero a whakapapa, te whaenga matua o te rōpū kapahaka hou a te kairangi o Pautama, kia hau te roa ngā atu. Ā, ka mutu tātou ki ngā Takeha kinakina o te wā. Kei ngā wāhi katoa te kaikiri e rongo ai e kite ai a tātou tamariki. Koea ngā kitenga i te ripuata hou ki te kore te kaikiri ki roto o Aotearoa, ka tahi te wāhi paira wātū. He pūrogo na te manatū tamariki o Aotearoa. I puta e ki nei, ki te orarawa te kaikiritanga i ngā kura me ngā tarikāwanatanga, na te kaha o te tika ngā te Pākehā me te pōhehe ki te tika. Hei tā te tumua ki te whare kura o Manurewa, hei tā Mahia Nathan, e haranga kitenga i te mea hū ki aia.
Nei pono takaro kore a hara te mea ohorere. Mō hea pāhiana tātou i roto i ngā kura auraki, ngā wātū. Ko te āhuatanga e ki tēnā ko ngā āhua o te kaiako, o ngā pūnaha o te kura, ko te reo matua kai te kawea i te marautanga i roto i ngā kura auraki. Katoa e ahu mai te tirohanga o te ao Pākehā.
Ko Mahia Nathan tēnā. Ko te whakatairanga i ngā kōrero tukuiho me ngā kōrero whakapapa, te whaenga matua o te rōpū kapa haka hou a te kairangi o Pautama. I tai waiwai tapu atu te kapa o ngā titua rangatira ki te whakataetai ārohe o te whakanui ātara i te mutunga wihi huapahe moake nei. Hei tā te manukura tāne o te kapa, a i hae a rōpata, ka aore tū atu i te tū mā ngai mo tōna iwi me te whakawhanake i ngā mahi o te kapa haka kua rua nei rātau enho māwehe ana.
Ko Pautama ki runga, ko te Rauparaha ki rauru, ko tō rangatira ki Wānganui. Koenei te kapa whakatātai tōtahi mō te iwi o Ngāti tō rangatira. Ko te tenu uho, ko te ia tonu, o te kapa he whakakanohi i tā mātou nei iwi. O te rai ngā kōrero, ko roa e noho paipai noi hoana. Ko roa e noho pū ngā were were ana ki ngā kokona o te whare. Hoi anō ko tā te kapa aka, he waka. Kia kana ki te whaihā, ki te tukuhā, kia whakaputa ia nei kōrero ki te whaiao, ki te ao marama. Haunga ko te haka kama te noiho.
Ko i hae a rōpata tēnā. Waiho te whānau kia tangihia o rātou mate. Ko e te inoi a te mema pāre mata mo te karoa Rāwhiti, a Kūsla Tangaere Manuel. Whai muri i te rirohanga o ngā tamatāne, a Chrysler Stephen Mark, rāua ko Kane Tāre Gray, ki Tūranga Nui Ākiwa i te Rāhoro i Kohipa. I riro te tokorua i tētahi whawhai nui i puta i te huringa tau 21 a Stephen's Mark i te mutunga wiki. Ā, hei tāne Tangaere Manuel, kei ngā ringa o ngā prihimana i nei nei te mahi nui. I ki tonu ia, kia kaua e timata te waihanga kōrero mo te take. Hoi, kia waiho kē i te whānau kia tangihia te tokorua rā. Hei tā Tangaere Manuel, ko e te mea nui i tēnei wā. Hei tā ngā ripuata kantahi anō ka whānau te pēpi tuatahi a Tāre Gray anō hoki. I tēnei wā, kua mauheretia tētahi tangata whaipānga ki ngā kōhurutanga nei, ā, ki te haere tonu ngā mahi arotake a te hunga prihimana o Tūranga Nui Ākiwa. He maha ke hoki ngā tūranga mahi ka puta mehe mea ka kā anō ngā mihini ranu hinu o Marsden Point. Ko e te kōrero a te kai kauni hera o te hiku o tika a pene taui Kleskovich. Mo te kōkiri a te kāwanatanga, kia whakamahi anō aua mihini ranu hinu, kia kawe e mimiti te puna hinu o Aotearoa. Hei tā ke Kleskovich, ke te tautoko ia i tēnei whakaaro mehe mea ka takarawa he hua e orai ngā hapuri o te takiwā.
Ko lō taku pāpā me winitana e hehe ana ki whakatū whera anō te rere o te pinihinu o te kōhinu i whāngare i te ringa prao. Ai kei te tautoko ahau, kia hanga hua o atuatahi ko te mahi, ne? Titiro ki ngā tatauranga i roto i te taitoke rau, toko iti noiho nei te hanga o te tā te hunga e mahi ana. Nā reira, ka puare mai anō tērā wāhi kei te takiwā o te tahi mano rimarau ngā tūranga mahi.
Ko Pene Taui Kaliskovich tērā. Engari taihua e haere, kainamu mai nei, ko ngā kōrero hākinakina. Ahakoa te ekeanga tamatoa i ngā Canberra Raiders i te pōra horoi e tekau māwaru ki te tekau, he whiwhinga nui ngā wikitōria rā mō rātau. Koe te kōrero a tō mātou Aotoua Hākinakina a Charlie Moses, whai muri i te tukinga tauwhāinga tuatoru o te whakataetai NRL. Hei tā Moses, i waimari arawa te kapa i te tukinga nei, ā mehe kaha tonu rātau i ngā tukinga kei mua i te aroaro.
Ai, tēnu waimari arawa. Maria rātou kāre wetahi o ewe piro i riro i nā Raiders. Mēnā ka riro rātou i ewe piro i whakakore nia te kaiwawa o Tuarua o te rāna. Ka rereke te āhu o te kēmu, engari, Waimaria.
Ko Charlie Moses tēnā, ko Kaweru tēnei, e tau ana.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, he whakamārama.
He mea. Tau toko
nā te manga. Hei pāho.